ngenzeni this time? Why bengixabanisa nama-gems?
Ngiphuma nabo labantu
ngibaphethe. Yeman, yeman,
yeman, yeman,
yeman, yeman,
mphethe
uyangiklaimela. Yeman, yeman,
uyaklaima.
Yeman, yeman, uthi mina ngizonama-gems. Yo,
I wonder why, I wonder why you call my soul. Ngizeli na mphethe umphoxile,
umxabanisa nama-gems. No, no, ngiphuma nabo, ngiphila nabo. Yeah, yeah.
Wazini ngama-gems, uthi mina ngizonama-gems. Wazini ngama-gems, uthi mina ngizonama-gems.
Bekhuluma ngani besithi
hayi rena fasi
yo
ah mara mina mphethe
mina ngiyaziphile ngiphila ayiwa angiphila feel like too I was up the march yes now bo bayazi yebo boy
wazi nika manje
wazi
mina ngizonda manje
mina ngizonda manje
wazi nika manje
no no
mina
Zang, play me so.
Why, oh why? I say, why? Hongenzeni na. Yenzeni na. Yeah, you blow my nerve, my chance. Still I'm stuck in my chance. Jive I'm stuck in my chance, yo.
Organ jali pet, we are born.
Why?
Why?